sonke sokuphila kwami ngiyozichitha nawe. Vuleka amasango ngingene ngizizikhethele wena. Wena, wena, wena. Yeah, yeah. Vuleka amasango ngingene ngizizifunela wena.
Njabula when uletuk tool sebe fike bonke bakhuluma when we stand aside me when dogozo yami.